classic fancy uwe pangu Nikaputa mbudhishe kwa ndugu zangu Shida zoto nizu nazo niza kwangu Yo, yo, yeah Nite classic fancy uwe pangu Nikaputa mbudhishe kwa ndugu zangu Shida zoto nizu nazo niza kwangu Yo, yo, Unaponita mpenzi chosi linapata bazim Istushi baby, pale unaponishu mwedhu na sisim Kade napoteza faham baby Ningefanya nini, washikaji zangu dele nivona nicheka Jinsi mpenzi, ulivyo niteka Wanasema siku mojo tato broka Ala, mi nitabaki teseka Ukifanya hivyo, baby nivibaja hivyo Tani tesa mimi, baby nivibaja hivyo Hata nikibwa ona masela, ntaona so Nite basi fans, wepe ndo kipenda bro Bona, unaniweka basi basi Baby, ganjo mini pate nafasi Bona, unaniweka basi basi Baby, ganjo mini pate nafasi Nite basi fans, uwe pangu Nika kutambulishe kwa ndugu zangu Shida zoto nizu nazo niza kwangu Yo, yo, yeah Nite basi fancy uwe kwangu Nika kutambulishe kwa ndugu zangu Shida zoto nizu nazo niza kwangu Yo, yo, Minataka tuende kwetu kwa wazazi Lakini mpenzi ubadilishe mavazi Kusutu kifika kwa silete kipinga mizi Joe Bass, Joe, wangu mpenzi Nitakura ukiwaona ndugu zangu Bibi na babu, baba na mama Na ubakika watakuombea kwa mungu Maisha yako yote yasiwe machungu Napenda mbozi zako bibi unaposhika dread Napenda unavyo place macho yako yako red Napenda unavyo shake yunu chako kama race Napenda unavyo niambia ukweli value case Bona unaniweka wasi wasi Baby ganjo minipate nafasi Bona unaniweka wasi wasi Baby ganjo minipate nafasi Nite basi mpenzi uwe pangu Nika kutambulishe kwa ndugu zangu Shida zoto nizu nazo niza kwangu Yo, yo, yeah Nite basi mpenzi uwe wangu Nika kutambulishe kwa ndugu zangu Shida zoto nizu nazo niza kwangu Yo, yo, yeah Usone kama na bropo kumi nipo real Ina manu taka sema ndo I don't feel Skiza baby gani fucked I'm dying Naumbu nilewe basi mini po kwenye line Domana dele nataka niwe na usiwezi Kuishi maisha peki angu bila wewe Nite enjoy vipi wakati po mwenyewe Nivipi tafurai, wapi tajidai Nisha choko the road, dela pita na kezosh Kaji zangu home, wote wana dozao Nite basi lipens wewe wangu Kama mungu wakipenda na minu takuwa kwangu Nite basi mpenzi uwe wangu Nika kutambulishe kwa ndugu zangu Shida zoto nizu nazo niza kwangu Yo, yo, yeah Nite basi mpenzi uwe wangu Nika kutambulishe kwa ndugu zangu Shida zoto nizu nazo niza kwangu Yo, yo, yeah Nite basi mpenzi uwe wangu Nika kutambulishe kwa ndugu zangu Shida zoto nizu nazo niza kwangu Yo, yo, yeah Nite basi mpenzi uwe wangu Nika kutambulishe kwa ndugu zangu Shida zoto nizu nazo niza kwangu Yo, yo, yeah